SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
galab wanaagsan dhammaan tiimba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab talaadaha bisha Abriil ay tahay 23 sanadka 2024, halka aad nagala socotaana waa laantaf Soomaaliga ee idaacadda SBS. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweynaa: ra-iisul wasaaraha dalkan Australia oo ka tacsiyeeyay askartii dagaalkii labaad Australia uga dhimatay Papua New Guinea; baarlamaanka UK-na waxa uu ansixiyay hindisa sharciyeedkii Rwanda; ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa bilaabay lug uu ku marayo wadada ama meesha dariiqa la yiraahdo Kokoda Track oo ku yaalla dalka Papua New Guinea. Mr. Albanese ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay Australia oo isaga oo xilka haya meeshaasi lug ku mara, halkaasoo ah meeshii uu ka dhacay dagaalkii Kokoda xilligii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Baarlamaanka Britain ayaa ansixiyay hindisa sharciyeedka muranka badan dhaliyay ee ra-iisul wasaare Rishi Sunak, taasoo wadada u xaareysa in qaxootiga wadanka sida sharci darrada ku soo gala la geeyo ama loo diro dalka Rwanda. Hindisa sharciyeedkan ayaa waxaa ansixiyay aqalka odayaasha oo iyagu ah dad aan la dooran. Mr. Sunak ayaa baarlamaanka u sheegay in markaasi aan lagu kala tegayn ilaa hindisa sharciyeedkan la ansixiyo. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa sheegay in duulimaadyada dadka u tarxiilaya Rwanda ay bilaaban doonaan xagaagan, isagoo ugu baaqay aqalka odayaasha inay joojiyaan horistaaga ay hortaagan yihiin siyaasadiisan muhiimka oo lagu soo afjarayo mawjadaha doonyaha yaryar ee wada dadka soo galootiga oo kasoo gudbaya badda la yiraahdo English Channel-ka oo isku xirta Ingiriiska iyo Faransiiska. Ku dhowaad boqolaal qof oo ah dadka badda ku mara looxa ama alwaaxa safeboat-ka la yiraahdo ayaa isugu soo baxay Bondi, iyaga oo xusaya 6 qof ee toorayda lagu dilay Bondi Junction dukaankii weynaa ee ku yaalay xeebtan caanka. Ayaa lagu yaqaanaa inay tahay meel dalxiisayaal badan ay yimaadaan, xeebo mashquula iyo qoysaska oo halkaasi dhammaadka asbuuca waa sabtidii axadde markaasi u bambaxaa. Siyaasiyiin badan oo Australiana ayaa dhaliilay Elon Musk jawaabtii uu ka bixiyey markii lagu amray inuu bartiisa ka qaado muuqaalo amarkaas oo ay bixisay gudoomiyaha e-safety commission-ka la yiraahdo. Bartan bulshada ee X-ka la yiraahdo ayaa la amray inay ka saarto barteeda dhammaan waxyaalihii la xiriiray weerarkii argagixisa ee ka dhacay kaniisad ku taala galbeedka magaalada Sydney isniintii la soo dhaafay. Mr. Musk oo isagu ah milkiilaha X ayaa ku andacooday xorriyadda qowlka. Magaalada Melbourne maanta roobab ayaa la filayaa 16 degree, Sydneyna inta badan waa cadceed 27 degree, halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 65 senti oo lacagta Mareykanka ah.